Ezasendulo uIgnes Semmelweis uIgnes Semmelweis kungenzeka akabanga undabuzekwayo kodwa umsebenzi wakhe uzuzise imindeni eminingi yanamuhla. Wazalelwa eBuda esiyiBudapest eHungary. Wayesethola iziqu zobudokotela eUniversity yaseVienna ngo-1844. Lapho eqala ukuba umsizi kaprofesa eFirst Maternity Clinic yesibhedlela saseVienna ngo-1846, uZemmelweis wabhekana nesimo esishaqisayo. Abesifazane abangamaphesenti angaphezu kuka-13 ababebeletha lapho babebulawa yisifo okuthiwa i-childbed fever. Zaziziningi izimbangela zalesi sifo ezazicatshangelwa. Kodwa akekho owayekwazile ukuthola okuyiyonayona. Yonke imizamo yokunciphisa inani lomama ababefa ayiphumelelanga. Ehlushwa isimanga somama abaningi kangaka ababefa kabuhlungu, kancane kancane. UZemmelweis wazimisela ukuthola nokuvimbela imbangela yalesi sifo. Isibhedlela uZemmelweis ayesebenza kuso sasinezindawo ezimbili ezihlukene zokubelethisa. Futhi kwaxaka ukuthi kwenye indawo kwakufa omama abaningi kakhulu kunakwenye. Lezi zindawo zazihlukene kuphela ngokuthi kweyokuqala kwakufundiswa abafundela ubudokotela, kanti kweyesibili kufundiswa ababelethisi. Pho yini eibangela umehluko ongaka enanini lababefa? Ezama ukuphendula lowo mbuzo, uZemmelweis wahlola ngakunye kwalokho kwakungase kube imbangela yalesi sifo, kodwa lutho kuyithola imbangela yangempela. Ngasekuqaleni kuka-1847, uZemmelweis waphawula into yaba usizo. Uzakwabo ongumngani wakhe, uJakob Koletschka, wayebulawe ukungenwa ushevu egazini ngemva kokulimala ehlinza isidumbu. Lapho efunda umbiko wokuhlinzwa kwesidumbu sikaKoletschka, uZemmelweis waphawula ukuthi izinto ezazitholakele zazifana ngandlela thile nalokho kwakutholakale ezidunjini zababebulawe i-childbed fever. Ngakho uZemmelweis wacabanga ukuthi mhlawumbe lokho ayekubizwa ngokuthi ushevu ophuma ezidunjini kwakugulisa omama abakhulelwe kubangela i-childbed fever. Odokotela nabafundela ubudokotela ababevame ukuhlinza isidumbu ngaphambi kokungena egunjini labazobeletha bengahlosile babeletha lesi sifo komama abakhulelwe lapho bebahlola nalapho bebabelethisa. Egunjini lesibili, inani lababefa laliphansi ngenxa yokuthi abafundela ukubelethisa babengazihlinzi izidumbu. Ngokushesha uZemmelweis wabeka umthetho oqinile wokuba kugezwe izandla, okwakuhlanganisa nokuzifaka emanzini anesibulali magciwane ngaphambi kokuqala ukuhlola omama abakhulelwe. Izinto zashintsha kakhulu. Inani lababefa lehla lisuka emaphesentini angu-18.27 ngo-April laya kwangu-0.19 ekupheleni konyaka. Akubona bonke abayijabulela impumelelo kaZemmelweis. Impumelelo ayithola yayingqubuzana nezinkolelo zomphathi wakhe mayelana ne-childbed fever. Futhi ukuphikelela kukaZemmelweis ukuba kwenziwe izinto ezithile kwakumcasula umphathi wakhe. Ekugcineni, uZemmelweis waphelelwa umsebenzi eVienna, wayesephindela eHungary. Lapho, waphathiswa umnyango wabazobeletha esibhedlela saseSaint Rochus ePest. Futhi indlela ayenza ngayo izinto, yehlisa inani lababebulawa yi-childbed fever, laba ngaphansi kwepercent elilodwa. Ngo-1861, uZemmelweis wanyathelisa incwadi yakhe ethi The Cause, Concept and Prophylaxis of Childbed Fever. Ngeshwa, ukubaluleka kwalokho ayikutholile akuzange kusheshe kuqashelwe kwaze kwaba ngemva kweminyaka ethile. Phakathi naleso sikhathi, ngokudabukisayo, kwafa abantu abaningi ababengasinda. UZemmelweis wagcina sebhekwa njengomunye wabantu abacaba indlela kwezokubulawa kwamagciwane namuhla. Ucwaningo lwakhe lwasiza ekufakazeleni ukuthi amagciwane angabonakali ngamehlo angabangela izifo. Uyingxenye yomlando emfundisweni yokuthi izifo ezithile zibangelwa amagciwane eyeyachazwa njengeyaba negalelo elikhulu kakhulu kwisayensi nezindlela zokwelapha. Empeleni eminyakeni engaphezu kwengu-3000 ngaphambili, umthetho kaMose kamuva owafakwa eBhayibhelini wawususinikezile kakade isiqondiso esinengqondo mayelana nalokho okufanele kwenziwe ngemva kokuthinta isidumbu. Sesiphelile isihloko.